Dear Left Arm HQ
Kavirus be killing me.
Kavirus. Say what? Coming through.
It's where it ain't so cold.
Oh,
cause it's cold.
Okay,
cause it's cold.
Check it.
And I'm cold.
Yeah.
Cause it's cold.
My MC wanna rap. Me na rhyme na pattern. Kustash my penny. Mfuko imechoka na Ramadan. Na kidi cartridge. Uki spit me na blast. Na bado still. Bunga yezi ni dictate ya formula ya kushonde pia. Nigga righteous. Na hello kwa kichwa. Jukani politics. Mew campaign ya keja na dishi. Kwa ballot box ya familia ziko kwa streets the city. Juata mtumishi si mzuri sana. Alione ya majegi kwa we dreams of Totoni. Benki kuiki pickpocket. Hadi mashilingi zile zimefichwa kwa brazier. Streets.